A-Town
Ram-T
P-I-Double-C
Wenjo baby 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 nitakuimbia sitie nitacheza nawe mchezo manjonjo mchezo salama sana mchezo bambika hani wenjo very nilifunzwa na mama nikikupata nikulinde sana nilifunzwa na daddy nikikupata nikulinde sana kwa hiyo sitochezea penzi lako parari kwa hiyo sitochezea penzi lako feri
wenjo feri
nani
wenjo feri
nani yo
wenjo feri nani wenjo feri nani wenjo feri wenjo feri
utasema kila kitu unachotaka niliumbwa kwa sababu yako we yako iko kwangu mie oh parara nahisi niko salama sana akia Mungu niko bien nilifunzwa na mama nikikupata nikulinde sana nilifunzwa na daddy nikikupata nikulinde sana kwa hiyo sitochezea penzi lako Ferrari kwa hiyo sitochezea penzi lako Ferrari
Wenjo
Wenjo
Ferry
Nani
Wenjo Ferry
Nani
Wenjo Ferry Nani Wenjo Ferry Nani Wenjo Ferry Wenjo Ferry
Penzi langu halina matata halina matata Penzi langu halina mashaka halina mashaka Penzi langu halina matata, halina matata. Penzi langu halina mashaka, halina mashaka. Tutakwenda pale ngambo, tutulie kidogo, tukunywe Guinness, tukunywe Guinness.
Wenjo Ferry.
Wenjo Ferry,
Wenjo Ferry,
Wenjo Ferry.